AM Records.
Dale salada, dale boy, dale stormy. Oho, sina hela ila swazi biashara ya karanga. Mali nyonta kwa sela tangu niko mtoto mchanga. Akaniambia nitatoka nkijipanga. Daddy pia linyusia nisiwe demu wa kichanga. Kamuambia maisha karata, akaniambia nani anachanga. Nice na piga picha na Yesu. Mara nota naitajika sana kwetu. Jia safila na ugopa kwenda pepu. Shakunyo maja baraka. Uwezi nipa ukungu, mini paka rapa. Ukinipata kila napopita, naona pagumu. Nimepigika, sina majukumu. Oh, ona, life sio easy. Bila speedy, lazima uteseke. I'm so busy, busy, adinashindwa kwa kicheche. Napenda rasta ni mchore, na rangi nyeusi chache. Napenda kuwa mlokole, wele chache. Wanze lala temeke, nikare nari. Kijenge juu, mido kwa masharo baro. Usa jembe, itrapa na hito. Kabipi itwe. Kinondoni, masake, nikigamboni.
Sini sizuliki na miwani. Ukitaka bato na mimi omba kibali kwa diwani. Sijisifu na mbio, sifu na ne kukimbiza. Ndiyo nazifanya siyo adi mwanga unogopa giza blaza. Ziki una glafu, washuka na pokanda. Wezi tenzi na wasafu bila bando na wanasanda. Miki nyesi kwenye bafu uogi bila kuntoa. Nojita mna levo chafu zijiki zatia madoa. Ziki mecha vizi wizi uchezeshi na filimbi. Chezo wa utabili wikweza mesha nipa ushindi. Kocha kavunjika nyonga kapteni naongoza ligi. Undo mlima wakitonga weleno sije kwa speedy. Boom shakaraka rochino taningojea. Siyo piru mpaka maka selezi nikapotea stamin. Na siku maketa ta drafti walweke bondi. Mosha maiti bolo usepelo umepewa maiti ya zombi. Iringa na Tanga zenchi mpaka Bagamoyo. Mji kasoro ndani ndani kwa mkoyoyo. What's up jembe, itrap wana iko. Kavipi ite Karachuga na Mwanza Mbea mpaka Musoma. DSM Dodoma mpaka Kigoma. What's up jembe, itrap wana iko. Kavipi ite ili nijue, nabidi uwe spy kama ndambo nisumbue. Badaye kwenye game uwe kamanda na ugundue. Wenzako wanashuka mina panda fafanue. Kuna tofote kata shuk na sanda. Conscious rappers tu kwa chache wengi kwa avoko real. Wezi stanza wacho datin mpaka 80s what I feel. Yep. Women lie, men lie, no one speak the truth na. Sober boys, siko high straight. And the mystery yangu kama kisu fake MCs na wake keta. Wakijitustu, wakijileta, mina batwanga na wapepeta na itajika. So kima benzi chokwe kama sheta na wakika. Kama diki mziki sitna beta na ponika. Makapeni meanza tete meka mebenika. Tangu ntoke wengwa wanateseka na kafutu kama elo. Tapanona when ya kote mziki kama mkata wana. So inabidi tule wote ni aki gangsta. Kisharo baro tukedi kiluku wastu. Machizo angare nalo leo mambo iku uku itrack. Masitwe miya di wanafiki mewateka. Wanagoku shangilio kupitwe vyao vena nesta kani.
Sisi mashabiki na promoter wa muziki. Machizo mamis na marafiki. Wansa jembe itrack bana iku. Na vipi itrack.
I'm coming underground swanting I'm a legendary. Gangsters need cheese na ma ordinary. Wansa jembe itrack bana iku. Ka vipi itrack.
As usual, we created follow. Move to chair, win the house, baby. My neck, this beat, it's the real thing. I, F, baby.